Kufa kwa kula rumba walitupa luka ukaruka wakatumia dumba kidhani ya hutadulia kwa nyumba kakupa pete uchumba watu walikufa kwa kustuka waduka weso mdumba na kesa penye na muko kilirusa usiku kucha jimta achana buga sisku achana ni luga ani mami umetoka bali nasi mingine maizani sister mani we dio yangura mani tunda langu Samani, ani mami matoka mbali nami mwingine maizani sitamani we ndio jangu ramani tunda langu la samani utagora hife misiko ifike dende ni hibe jani side usibe stakini nyambaswa kujase ujingo ni hache ni baki mateso ni pate machete ni wakatakate afande ni fate zogo pia ni kamate We ni mukate na kupenda kama hela Forever together kama ni God na bedera Jai pretenda kunipiga chenga Wajua kunijenga January to December I'm never surrender kusema na kutenda Bega kwa bega mpaka benka mwensa Na wesa kesa kuchesa Ani mami umetoka bali nasi Mingine maizani sister mani We dio yangu ramani Tunda langu la thamani Ani mami umetoka bali nasi Mingine maizani sister mani Wakileta jefe jefe wanjape mateke kidege tuchese rege na ngege Washa mwengo chombeke mapepe ikija baridi nisitetemeke Joto ilete mtoto nichege tuistu sehege Staki mbuheke na tafuta nipate mkate nilete usitete nikese bora usiteseke Tagupo tosege upate magege kuchese usichoke niki Piga gita nikishika megitisa Kainspekta isa nasikika kududisa kilomita kathalika Kweje speaker walo naibisa Wadhalilika wakiono libyo bika na kuita malahika mamika Ani mami umetoka bali nami mwingine maizani sister mani We dio yangu ramani tunda langu la thamani Ani mami umetoka bali nami mwingine maizani sister mani We dio yangu ramani tunda